Leviticus 11 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose nakuAaron wathi, verse 2. Yisho kubantwana baIsrayeli nithi, yilokho okuphilayo engakudla kuzo izilwane zasemhlabeni. Verse 3. Zonke zehlanganisa intselo nesidabula intselo kabili nezitshisayo kuzo izilwane lezo ningazidla. Verse 4. Kepha lezi aniyukuzidla kwezitshisayo nakwezahlukanisa intselo ikamela ngokuba liyetshisa lingahlukanisi kodwa intselo lingcolile kini. Verse 5. Nembila ngokuba iyetshisa ingahlukanisi kodwa intselo ingcolile. Verse 6. Nonogwaja ngokuba uyetshisa engahlukanisi kodwa intselo ungcolile kini. Verse 7. Nengulube ngokuba iyahlukanisa intsela idabule intselo kabili ingetshisi kodwa ingcolile kini.
Verse 8. Ningadli inyama yazo ningathinti izidumbu zayo zingcolile kini. Verse 9. Lezi ngazidla kuzo zonke ezisemanzini, zonke ezinamaphiko, nezingcwecwe ezisemanzini, nezezilwane, nezisemfuleni, lezo ngazidla. Verse 10. Kepha zonke ezinamaphiko, zazingcwecwe ezisemanzini, nasezimfuleni, nazo zonke ezishobezelayo emanzini, nazo zonke izinto eziphilayo emanzini, ziyisinengiso kini. Verse 11. Zoba isinengiso kini, ningadli inyama yazo, izidumbu zazo, ziyakunengeka kini. Verse 12. Zonke ezingenamaphiko, nazingcwecwe emanzini, ziyisinengiso kini. Verse 13. Yilezi eniyakunengwa yizo ezinyonini. Aziyukudliwa ziyisinengiso, ukhozi, nenxa, nengqungqulu. Verse 14. Nonhloyile, noheshe, ngezinhlobo zakhe. Verse 15. Na wonke amagwababa ngezinhlobo zawo. Verse 16.
Nentshe, nenkomvana, nenkanku, noklebe, ngezinhlobo zakhe.
Verse 17. Nesikhova, nomphishamazi, nomqwagele. Verse 18. Nefukezi, nevuba, nophalane. Verse 19. Nonogolantethe, nonozalingwenya, ngezinhlobo zakhe, nozingweni, nelulwane. Verse 20. Nezilwane zonke ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo zozine zisinengiso kini. Verse 21. Kepha lezi ningazidla kuzo zonke izilwane yana ezinamaphiko ezihamba ngezinyawo zozine ezinamanqina ngaphezu kwezinyawo zazo ukuxhuma ngazo emhlabeni. Verse 22. Kuzo ningadla lezi isikhonyane ngezinhlobo zazo, namaboni ngezinhlobo zazo, namadiye ngezinhlobo zawo, nezintethe ngezinhlobo zazo. Verse 23. Kaba zonke ezinye izilwanyana ezinamaphiko nezinyawo zine zisinengiso kini. Verse 24. Niyakungcoliswa yilezi. Bonke abathinta izidumbu zazo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 25. Bonke abathwala utho lwezidumbu zazo bayakuhlanza izingubo zabo babe ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 26. Zonke izilwane ezahlwanise intselo zingayidabuli kabili kodwa zingetshisi, zingcolile kini. Bonke abazithinta bayakuba ngabangcolile. Verse 27. Nazo zonke ezihamba ngezidladla, kuzo zonke izilwane ezihamba ngezinyawo ezine zingcolile kini. Bonke abathinta izidumbu zazo bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 28. Othwala izidumbu zazo makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe, zingcolile kini. Verse 29. Lezi zingcolile kini kuzo izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni, uchakithi, nempuku, noxamu ngezinhlobo zakhe. Verse 30. Nesigcilishi, nesiquzi, nentulo, nesibankwa, nonwabu. Verse 31. Yilezo ezingcolile kini phakathi kwezilwanyana ezinwabuzelayo, bonke abazithintayo sezivile bayakuba ngabangcolile kuze kuhlwe. Verse 32. Konke esiwela phezu kwakho esinye sazo sezifile kuyakuba ngokungcolile, noma kuyinto yomuphi, noma ingubo, noma isikhumba, noma isaka, noma intono okusetshenziswa ngayo, makufakwe emanzini kube ngokungcolileyo kuze kuhle, khona kuyakuhlanzeka. Verse 33. Nezitsha zonke esiwela kuzo esinye sazo noma intono ephakathi kwazo iyakuba ngengcolile nize nizaphule. Verse 34. Konke okudla okudliwayo kukuzo afika kukho futhi amanzi anjalo kuyakuba ngokungcolile, nakho konke okuphuzwayo kuzo izitsha ezinjalo kuyabuba ngokungcolile. Verse 35. Konke esiwela kukho isidumbu sazo kuyakuba ngokungcolile, noma iziko noma ikhanzi makuphohlozwe, kungcolile kuyakuba ngokungcolile kini. Verse 36.
Kepha umthombo nomgodi lapho amanzi eqoqene khona uyakube uhlambulukile, kodwa ukuthinta izidumbu zazo kuyakuba ngokungcolile. Verse 37. Uma izidumbu zazo ziwela phezu kwembewu etshalayo ezakuhlanyelwa, iyakuba ngehlambulukile.
Verse 38. Kepha uma amanzi ethelwa embewini, izidumbu zazo ziwele phezu kwayo, ingcolile kini. Verse 39. Uma kufa isilwane esidliwayo, othinta isidumbu saso uyakuba ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 40. Odla isidumbu saso makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhle, nothwala isidumbu saso makahlanze izingubo zakhe abe ngongcolile kuze kuhlwe. Verse 41. Zonke izilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni ziyisinengiso, mazingadliwa. Verse 42. Zonke ezihamba ngesisu nazo zonke ezihamba ngezinyawo ezine noma ngeziningi nazo zonke ezinwabuzelayo emhlabeni, ningazidli ngokuba zisinengiso. Verse 43. Ningazenzi ninengeke ngezilwanyana ezinwabuzelayo, ningazingcolisi ngazo, funa ningcole ngazo. Verse 44. Ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu, ngalokho zingcoliseni libe ngcwele ngoba mina ngcwele, ningazingcolisi ezilwanyaneni ezinwabuzelayo emhlabeni. Verse 45. Ngoba nginguJehova owakhuphula izwe laseGibhithe ngibe nguNkulunkulu wenu, ngalokho ibangcwele ngokuba ngingcwele. Verse 46. Yilo umthetho wezilwane nowezinyoni nowezilwane zonke ezisobezelayo emanzini nowezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. Verse 47. Ukuba kwahlukaniswa okungcolileyo nokuhlambukileyo, okuphilayo okudliwayo nokuphilayo okungadliwayo.